chunkysupplier.com. Mtu kula simu yake vocha.
Lego.
Penzi lake tam 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 tam. Ninanifanya kila siku mina pata ham. Ham 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 ham. Ham ham ya kukimbizana mana sondo mana. Nikiwa nae ye yuko mbele mini konyuma. Minaogopa visha nkupe dale salama sije kumwiba. Saki mtu aonge nae wala ashikane nae. Wivu nilionao mimi ata kwa ndugu zake.
Baby love 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 una mimi mai.
Love 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 una mimi basi ndo mai.
Akinita baby jamani naitika. Akinita anini kwake nimefika. Akinita baby jamani naitika. Akinita anini kwake nimefika.
Na mungina maukiwa mbali na simu yako mami haipatikani. Uwa najuliza maswali, uku wapi na uko na nani. Upo nje au ndani, upo na nani na unafanya nini.
Basi violate njo, usiwe na wasa. Usha nikataza na stop kufuta nyasa.
Kwene mimwanza kujua na kupenda sana.
Ziba masio baby wasikudangani.
Baby love, 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 love una mimi mai. Love, 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 love una mimi basi ndo mai.
Akinita baby jamani naitika. Akinita anini kwake nimefika. Akinita baby jamani naitika. Akinita anini kwake nimefika.
Hello. Nakubali sana wanangu wa mtaani.
Disco designer
KGM Kigumi Cheza
Kasopa
Producer
Mungu Nyuma
Watoto Mbula Hati
Mpaka Masasi.
Basi nyongasa, azungusha, nione kiuno chako. Nyongasa, zungusha,
nione kiuno.
Nyongasa, zungusha, iko kiuno chako.
Respect manager Kandolo.
Kandolo baba.
Chunky supplier, supplier.
Mix Wizard.